ebyo nga biri biti embugu muli yeyongedde mu bakulembeze ba NRM mu bendobendo lya Kigezi nga beeteekerateekera okukyaza omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuwabulwa era akwatidde ekibiina kya NRM bendera mu kaluuko bwa pulezidenti akomaako ogujja 2026 agenda okutandika okunoonya akalulu mu bitundu ebyo. Pulezidenti Museveni okunoonya akalulu mu bendobendo lya Kigezi wakutandika kumande ya sabiti eja ilaba muku bakulembeze mchitundu echo beweze nti baku mjukize vimu kuhevyo vya za subiza chukanga tebina baku tukirizibwa bano muku ogela kone chambasa bategeze zanti yedietagisa okustule chitundu cha bebicha alibi inji omuli okubabu ulida government wetu seku kuzimbe chitawe chenyo ni mbende wendo elio echachi solo airstrip okukolebwa kwengudo okuli olwanteko bohome olugenda mu kkomero ly'ebisolo erya bwindi Queen Elizabeth National Park. Mu birala bye baagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga kuliko okumanya enteekateeka ey'okuzimbibwa kwa ssettendekero owa John Kale Institute of Science and Technology eriduubirirwa okubbulamu erinnya lya taata we yaliko ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda eno General Kale Edward Kayihura, saako pulojekiti ez'okutumbula ebyobulambuzi okuzimba amakolero mu industrial park n'ensonga endala. David Bahati, minisita omubeezi w'ebyamakolero n'obusubuzi era nga mubaka wa paalamenti okuva mu bitundu by'e Kabale, agambye nti ng'abakulembeze abava mu kitundu ekyo basanyufu olwa pulezidenti w'eggwanga lino okuddamu okugenyiwalako mu bitundu ebyo era baakumubuulira ebibaluma.
Akoze katuna one border post amalwaliro ku sub-counties amasomero ku sub-counties ate ne peace and security yetu enjoying eyo ate tugenda nokukola steel factory ya iron ore omukabale okwongera kwezo zetukoze nga Iganga Tembo Steel n'endala zetugenda kukola.
Minister Bahati mwongeri ye makakasiza nti government ya kuzimba amakolero na dalaga fulumya ebyamaguzi ng'emitayimbwa okubunyisa amasanyalaze n'ebirala.
Waliwo omuzungu kyagamba nti inflation eringa kan
it's important given that now the biggest resource will be coming from Kigezi, the iron ore. It will be good to have a steel factory in the region. And this is what His Excellency President Museven has assigned me as the Minister of Industry to work on. And together with him, under his guidance, we are about to get an investor who will put up a steel factory in the region.